Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadi Keita to ɓoggi jonde ga fandu hal Mamadou Sama Sewu jam wal sakrab heediɓe. To min naka tourno jamare nde na jokkiti eggude fa hande saabi basiji ben hakkunde jardinkoɓe IGS e guɓal aza wadda ben laamu hakkunde jottinder men holiti wiide ɓeɗo ben egguɓeɓe heɓanaka fande nokkuɗo bisime. To Keita toon holtama wiide tiɗalla ndiyamman matama ley dende Moussa Bougou rewɓe goytiɓe oɗo alahaali mbihi na bembani mbiyen kabaru muɗum ɓuuri foof banggal wattu kuɓɓo. Bangal ben yambere ñolloma hertanago ben hakkeji tom e ben nortortoɓe yo e wattu mo kumaniɓe kabaru muɗum holliti joggade ti Allahji kewɗi kalisi yalla hinnade imadara o no hanniri ɗi goni semmi kabaruji amen hande beten alal baare sappo e jeegom mars 2022. Bisimilla sakiraɓe. Haɓo hakkunde guɓal jadinkoɓe IGS e ngal azawad na jokkiti sawbinde eggugol ben yimɓele ley laamu menaka ben gollirde oni kumaniɗo lujjitiɓe humpiti wiide ko ɓuuri ujunero e temeɗen jo yimɓe ben dogui yaltude tamalat insaranan kani Andira Boukan laamukoɓe hakkundejo cercle tinder men ley région menaka mettama eko ɓeɗo egguɓe heɓanaka fande nokkuɗo bisimi Adama Amadou Haydara wonko heɓa ene keɗɗa fotango Oumar Bagoli Alsisi.
Kanko laamiɗo golleji hakkundeji o holliti wiide ko baasi ɗin gonde wadde ko fa hande yimɓele ɓe ana gonde yottalle ngallure menaka nde intilimint ag erzay wi wala fuɗɗati du jaltinaɗe wattu joni fa faabo ɓeɗo yimɓele.
Wakkati mo kaldami e mon jon o yimɓele sappo e tato anali galle an ɗo oɗo galle faale ñalawma hande anda hamo woni hoorejo galle o saabi ko yimɓeɓe sakiri no heɓiri fuu fay goto anda hamo woni gurɗo na hamo woni mayɗo. Mi noddi fedde CICRNE fami Marta Kumpa alhaali o no wurdi nga ɓe mbi kan won nelaɓe mabɓe kamɓe yottarde nokku o ñalawma hande eɓe caaka nokkule ɗe fuule ngallurde fay goto anda hono foti adad ma e warta.
Fedde Nations Unies humine kabaru yimɓele ñongitiɓɓe wi ko heewi e jamare nde fuu yo sukaɓe kañe e rewɓe noon ɓe mbi ley ko warta koɓe gonde yaltin dow hen ɗati keɗɗe mo kanko noddirteɗo Mouhamed Touré kanko woni keƴaɗo fedde Nations Unies humnide kabaru ñongitiɓe ley oɗo nokku komo sifi dow hen.
Caggal ko yimɓele ko yettoto ɗe temedere fuu capan jeenayo eggui iwde to worɓe ka heewa to kasen sanne rewɓe kane sukaɓeɓe ni woni kasindinɓe e hunde fuu hande ɓe dogui ɓe joppi fuu caggal mabɓe eɓe kasindini e kaddule eɓe kasindini e ndiyam jarteɗa eɓe kasindini e leɗɗe won dabereji ɗi fedde HCR nde ka fiyi menakaɗo huncande hoore yimɓelle gonduɓe e tiɗɗalaji yallano hokke ko hasindini muɗum no yawiri minen ka ko hasindina waɗede tafon ko ni woni rende ɗiɗo nokkule yalla yimɓe ɓe ana heeɓa wartude to wonde.
Mijjeteɗen wiide fa handen ɗum ɓuuɓay le oɗo nokku gonɗo ley saha leydi Mali ndi guɓe ɗeɓe noddirta MSA kañe guɓe ɗeɓe noddirta toon terroriste ɗe ana gondi e memidirde ley oɗo nokku yimɓele hewɓe du keddiki ley hen
eon wattu goto mbiyan kamɓe dunke kabaru ndennagu holliti na ana landa koye mumen dow bawɗe larmi Mali hinnade kasindina mbiyan ndennagu jamare nde ɗum haala muɗum memama ele yewtere grand dialogue si jottamani ñande altinaire nde alkiya touré wonko heɓani bangal muɗu keɗe façango Oumar Bagoli Alsisi.
Ko ɗiɗo bonandaji gondi e wadde ley oɗo wattu so ɓe mbiya armé o tan woni de wadde immadaraji yimɓele hewɓe ana gondi e wadde dow hen landi kanko laamiɗo fedde kafonde to menaka to wattu joni o wemba sanne ka ɗum e tawede fo adisatu anabi wiyan yeeli armé o tawele tatteji leydi Mali ndi fo e manggal muɗum.
So wonko wontoon ko wawi lontade fedde barkande région menaka o so gonga o minen ka mbiɗen jiiɗi ɗum wara armé leydi ndi ana hani hokkede bawɗe nde laamu menaka o yalla omo heeɓa wadde golle makko o no haniri arande kaɓotonoɓe ana wondon Andira Boukan ine carte tijer men nga hande wona noon ɗum wordi kuɓɓe jihadinkoɓe woni piltinɓe ɗiɗo nokkule fuu ɗum ne farati muɗum ana mawni sanne juuɗe jamanu
Boubacar Ba gollole fedde nde ɓe noddirta centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel holliti wiide so armé français o yoppile nokko kutteji ɗi matte
kannodire gonga armé laamu leydi Mali ndi wawa kañum tan hinnade oɗo nokku fuu saabi o wala diworɗe mbawɗe wadde golle muɗum barkan diworɗe ko ɓuuri nogay jogui mo jogui du diworɗe goɗɗi gonɗi jamina nde leydi caddu tiɗɗala ɗiɗo ɓala o ɗum woni armé leydi Mali ndi ne wurdi ɓeydade kaɓcitoɓe leydi ewa wawa kañum tan fewde e tiɗɗala so gonga o luggede
anata
ɗum e tawede fo armé Mali o wiyan wonde jokkitade golleji muɗum ɗi ley saha leydi ndi kañe e ley wuddu leydi ndi ɓe kadi yimɓele ɓeydo yaade ley ladde nde ɓe noddirta Wagadou kañe e Gringali ɓe mbi koni fana muɗum fa ɓe ƴewto yallano ɓe kani rende jamare nde le communiqué mabɓe o
sakraba tuttahlaji mo dokabaɗo banga bem amen facebook adi twitter Human Rights Watch mbiyanna woytike bonondaji ngadaadi do civil en le Mali ele tongan mabbe yaltide fay o yali hulti wede famdi fuf temadore en jotton civil en masimbinama wonande lanmi Mali e gube kaptoje le wuddu e kanya baleri leedi Mali denno dum wadi gila decembre iwde ben gila decembre 2021 zilat kulbal mukay banake do fastango alsisi
fedde Human Rights Watch ne ka hulti wede dido bonondaji yonki bibbe adama en kala region segu mopti kulikoro wadi nokula to dido bonandaji yubba woni bujigire dangere wotoro kan wuru nyanga tay kama wi de civil en be arme leedi Mali be dare gubbe jogibe kaborde itti yonkiji mu en le odo nokuka adadu mudum beedike non holitiri wi de Corin Dufla lamido fedde Human Rights Watch le fol sahinge dido satreji kalaati ke sababu eginde ko buri yimbele ujinai teme tati e ujinai nogay non holitiri wi de tongande dawtarane holiti fa hande wi de bande lewru janvier warde lewru mars hitane 2022 yimbele chapatnay e jena en woni kedaabe mangal kabaru mudum de hakkune mabbe ana horebe janyeli julabe horebe chuudi jogotoroji fa yetto kedaabe leede salla jodibe le leedi malini beedo yimbele fu seedi kedo jetti e bonandaji di hala mudu halaani fedde Human Rights Watch ne ka holiti fa hande wi de won tongande kay fotoro arme leedi malini wi de wadi dido bonandaji mo onelji gouvernement leedi malini nay lewru mars betindu dido kay halaji mereji tandi anniya mudu woni bonnude inde arme leedi ni soudu ministre kumanido kabbi citobe le leedi malini dum jokkiti communiquer o faa fedde Human Rights Watch ne ka holiti wi de do e tawede mudu fu dido bonandaji ka ana haani nuttude fedde ne ana nada kanan kobe leedi malini yafina golleji lugagoji di fedde kumanido tewtude hakkeji bibbe adama e antirtedo CNDH beedade fedde Nations Unies anni wadde do kabaru imadraji di ngadi fa fedde kumanido yettinde kabaruji bidide arme leedi malini dayen ko haltani men do dido kabaruji ka fu wala ko lati
haybude jamarone fewde menti allaji ben kanye torraji ko nonde mudun woni fanda nyaloma hettanago hakkeji nawtortobe yam ko yambinte kala sappo e joy mars ben pelle kewde ko moni hakkeji men kambe nawtortobe na leedi Mali kanon hewbe kambe nawtortobe jatti andana kabaru ben yambere nyaloma hettanago kabaru mabbe denno kanko lalli tangaram ko ben ket fastango alcc Umar Wegol
Bamako do ko hewe yimbel be ka fu anda wiide won nyaloma kertenaado yimbel nyaamobe le adnar Allah so yoga e mabbe ka holiti wiide abada kanyu en kan nana hala odo nyaloma wobbe ka holiti wiide waldeji ju intedi kandi tewtude hakkeji yimbel nyaamobe leendi ka ngano ngadobe golle mu en
defo kalama
ni kan mi andana yalla odo nyaloma no wodi jati min en nimi den nana bi e radioji tam ido wonde jukkitede min mi anda yalla odo nyaloma kejinaabe yimbel nyaamobe
consommateur ka doni
fedde mom noddita association des libres consommateurs du Mali alcom ka holiti wiide odo kabaru ka fuddi waytaade ngay juude kanko Abdoulaye Balo lamido feddene wonti dalaji gondudi maten jaati le imadraji be gondi wadde di kadudi golleji ko be gondi wadde ko yiede
ça commence à venir
dum fuddi ko boyi ila kanko Moussa Traoré o mo laami leedi ndi odo bureau an juddina le nokko jamarnde fuddi famde wattu joni o ko woni imadraji amen kanyo ko dum haani nafude miden bay wadde imadraji le nokkule de fu so wana yimbe le ngabbe bonandaji do beme ande de micintinde tan wiide odo nyaloma wadile wattule leedi malindi no cogguji kuleji di yimbe hasindine mudum wondi beydaade lumuji di
men kawtalla na balla dadon dirgol lanaji ben fedde faram jidira nuku goddido gawo kiloji 83 e joy wada ma nyande 13 mars 2022 silima e wonno finata bangal hewtagol jam e ndedagu ndeno ben pelle jiddi gawo ben dadon diri e ben cagal mudun taton goni men kokabe ngenaari kanko kejawda men to gawton Azizatu Mbayga ko ben ke fosango Umar Wegol alcc
ndudo donir lanaji nayabal dum wadi hakkunde yimbel wonbe to gawo to fa yewte yella hono famindiral hani wartirde hakkunde mabbe kedde mo kanko no dirte Souleymane Mayga gonnodo ton o holitido weltikle o do golle sanne o do golle waran yafinde nango jirgol hakkune bibbe leedi Mali yimbe la fu gonnobe le region ay saha leedi ndi ana wonno hakkune yimbe landinbe yewterani be fu be ngadi ko be mbawi hendu kambe lanniibe dido golleji be mbiibe kaaja dum heddo e wadede kedde mo kanko no dirteda Abdul Karim Samba yo gote tedinira ndedo yambere ko masifido hen minen kam mi den jidi no dido kulleji landina hitane fu ne wada noddango fewde kumininga keddidi kany en du nyemmina misali ko beedo ngadi ko
hannu
gubal gongal nokku no dirteedo ganganu bongo kanye wakilu kanye ardi en duddo doniru be kokkama bamde ujinaji sappo fa yettade ujinaji 83 CFA don ko Adizatu Mayga hebi ni studio 80 gawo
to dende Musa Bugu kita mbiyana robe be na jogi tialaji kiwdi njam chini dam gila betan lo bin rambi joko ndirta to nuku to njam dam hebete ndenno ala hali lati do jati menti Allah le mbiyana kuri le mbiyana nukuji kuruji kiwdi ewi kambe robe be bidon litri noga njam yu hakunde budi sapo jo e budi noga sifa ndenno odo watu mbiyana kubu o kanko mbiyana kiyada amin to kita ton fude Musa jakite wong kebani kadana fosango alsisi
tamet let madaw lambe
jimi wakati jimi ngala nyalo mo fufa timata en kebay ndiyam bidur ndiyana sotte do budi sapo joy sefa hebudi sarsmane wana ko yafi suka be faabe jaha lekol jati dum wana ko yafi wakati fa tan retard be ngoni dum wonde latal sababu jati so dewle goddan gonde tajudle o do nokku sabi de isra be kanyiro be pamrata wakati fa tan du ko jan inno hakkunma be nokku no dirte dum Musa Bugu do ndiyam wana ko yafi fi miden cioda bidur ndiyam fu sapo joy sarsma sodan fabu tembre chapande joy sefa
kamene biduru
am pa bide Umar Bagalo fatin kan odo fatine en odo kabaru sagrabe fa hande bangal kabaru yidi kambe bangal landal mbien na quarter 2020 won ba match barrage egle dimbali kambe mbien Moussa Dienepo Seydou Keita Madou Fousseyni Diawara Madou mbien Ibrahima Bousso Munkoro mbien bami Anya Fabade yalla yimbe la heba bi mere mere denno dudo ka do odo golem ngadi mbien bangal Imadara supporter en Mali welisane ben fedde mabbe kanko Umar Bagalo kambe ne bangal murke da façon alsi
tikeji di fa yetto imare yimbel be so yetto lo dido nukule wana ko newani homofu no holitiri wide fedde jingono jaga bule en leedi malini shakina demba joko horejo fedde inasam ka jouti odo hakille o monarda jingono be jaga bule en leedi malini yalta fa hewi fa jingana ya piobe balonde
so bi o wadama temede nay ma temede di yimbel da hani sodde essence yu ude dum parking denno dum do yu faba mawdo non e do darande am en mali ni ndarrabe be fuf min tawandira ton nyandi nogo e joy sabi leedi malindi meda yi battade yaade e coupe du monde dina hika
drissa nyono andando kabaruji bili de figol ballon ka holiti wiide piobe amen ballon be ana hasindini e supporter en muen so be jibbe battade yaade figol ballon qatar 2022 lewi mako hokkude jamande dido tikeji anya mudum woni holtinde supporter en metabe e do jaga bule en leedi mali chagal ko be jaltina kan o kon
yo sifa hultinde ingu leddi anka ko mabbe e noddude goto fuf bangal Imadara fewde jagabule en Mali en dulla wiide kawtal chakiti wal kan kambe supporter be fuf tedo mun en bati dana yono ni turde be yakawre e ngallo kawtal sabi yade e coupe du monde bindete li tariki wonande leddi Mali ndi
micintinde tan wiide dido bien ngaji ka sunu merino waran feccude dum hakuna supporter en le commune nga jego ngondi le district Bamako do le yontere ngarore figol ballon ngarol fa wada hakune leedi malika e leedi tunisie ana landina aljumare noga e joyi lewru mars hitane 2022 le stade 26 mars to bamako do tiagal odo machi match goddo waran fa wada hakune mabbe noga e jena lewru mars arades le leedi tunisie to
ben jema sake wadi kawtal ndoko be kabaruji kenyen e do ben yambere tab dubi tapantati ko wadi e le golle mako jimi denno odo pindo bamako ben fuddi do dum kabaru artiste ko mako battu 1992 men wadi jimi kewdi hono kankelen tigia armi mali madun anga mali ba di kibiri darja san e wotumudo denno ko do jogurado hono dun no ben mbajo todo ben wonko wadi ko hewi bangal e kabaru jimi so bangal fina tama so tawi e sifa kese jundi kanko madam kwate jenaba sek wonko hamni kan kadon fasango alsisi
yee san bi saba soro finfela
dubi chapantati wala nyalo maji chapantati golle o ilami de fandi fami naye jo hande mine wada dum alhamdulillah dun kana hani yambinede ngarami fudda concert ngaji chagal lewro ramadan concert ngaji di min gadan di leedi malindi kay capital bamako do so dun dubbe tike min jara chagal lindi kay lede godde chagal wurune afrique golle chatir o walli kan sanne mide yidi beydude dun du e golle ko anni mi landinde ko odo yambere yiti mawure juude en fuddude album en kesso
tourner nos songs
si jo tamani inyana mancha si jo tamani demiseni ni makoroba bedebi si jo tamani lame
si jo tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
sagrabe auto ko billi ki sanne do carte kabaruji ba hande micro ndanda ba sat fu mpta do be malame 3w.tutami.or madno don jomo 37320 do sede yotrame do magazine
tamani.